Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jonde faadu hala Mamadou Samassi ko jam wal sakrabe hedibe. Jo en école privée Mali me pudde altenere hande mutre golle balde joy be wajim bini yo lam o yoba fa laba nyamade mabbe rawane 2022-2023. Sarti bamgol e golle le larme junnama fa sappo didi novembre gollira dirpa humpite dun no nyande aljumere nde bangal fina tawatu bobo ton dewgal hakune jaatigi e nyebbe ben fa hande jabana ka dingun sembe kabaru jamen hande bete altenere 6 novembre 2023 bismillah sakrabe nderno altenere hande woni ko fuddata murtere golle balde joy nyen jangnirde privé en nderno murtubebe ko tewti yo ben yobugol lo nyamade mabbe hitande jande 2022-2023 ngoldo hippu ben yobugol golle privé en yo ngol jande akundere mamman baba kunta won ko heman kede fostango alsisi
be kalti kado hala le timmodo yontere nde ciagal batu mabbe mo be ngadi hakkune mabbe tum pelle chuudi le college di ngala je laamu le lede amendi ka holiti wiide ana narda laamu leji ndi yobara jawdi ndi haani yobande dum hore mabbe holiti wiide tanugol koyde bangal yobugol goldo jawdi kuteje mudum ana wondi matal sanne do golleji chuudi le college mabbe din fedde wonde ne medirta association des promoteurs d'école privée agréé di mali kaindu dom tawa nde do fedde wadi batu mudum odo nyaloma goto hore mabbe bami anniya daruna jande di chuudi le college fuudi ngala je laamu lelede amendi balde joyi don bande altinere fa aljumare de wi laami do nedo fedde don abdul khasum touré odo sarti ana wawi junneri kasen jaabe murtere nde kayum en ka ana yidi yobene jawdi fu ndi handi lelendi e mangal mudum fu no yaawiri ngabbe de do murtere kayum en ka ana narda laamu leji ndi yoba jawdi ni haani yobande dum no yaawiri yalla na heba hunchande hore saddaaji pawidi e chuudi le college mu en ko naawir bangal orientation haaji di fedde ne be noddirta fa hamma association des promoteurs d'école privée agréé du Mali holiti wiide wala fu ko tordi dum bangal orientation sukaabe yaarede chuudi le college ngondi e jeal laamu on ngaaw jokkintine haala wiide nabude bedo sukaabe jangobe hewbe le chuudi le college ngondi e jeal laamu le leji amendi kana holita wiide ben dom waram rewi deno hewiri
dental sarabe mali holti wiide an jogi sugula jaati men der do mutar golle ben kambe joint école privé en be denno jokko horejo der do fedde dawda sakku be holti wiide ben yo jogola bondo lam o ben der do jangnirde de ngada de lamude kanko alsisi wonke ben kede foistango sita sitibe
dou fu sabe ko lamon pamirta sobe kabaru jande leedni leedni wawa hunjine hor fey sulane jande tegrer hebe le watti joni tul lekkol meden alle torraje kewdi jago to yoga antun be fu wodidi tul lekkol sabe hebude hune gite jamar fu damudu metta hanne sanne sable tul lekkol di bonalaji tan watte kan itala kals merejo homa fu an han fi de debrije hannen honene jande lekkol mali hebita lawone wodri charti won hakuna gouvernement leedi mali ka tul lekkol darne hore modon an han batede sabe hannen ne hana tawede yo horde sul lekkol darne hore modum longa kasim de kalsi jobude ciogu kuran modum teggu djian e jobidi musele modum festa lam hokkata be hune be jodo be kala honan ciule ko darde hore modum di torraji modi hebta honciro yo tamme yidi
sakra wadu taklaji wadu kabar nyon banga bem am Facebook e Twitter nelgul talki bambede larmi jukitama ben jundama fa nyande 12 novembre den gol do ben humpite dun woni goldirde dirpa de wadi ele communiqué den no dirpa ulti wide dun do yosabi jabaade ben notor ko jokkobe hewbe na ngidi natude larmi yela ben darnaade den na golidi den no beedi wide wakar juno fayotade go novembre bambe talki mun enelda ko buri tem nyaay tem do nyaay chapan injeto nyaaji go yimbele den no di talki mun ko ndelda bangal ngol e golle kam kuma finkita wukke ben bangal mudu keda fostango alsisi
le communiqué mabbe goto fedde ne no dirta durpa holiti wiide wana fe wajibi ham kasem e juude yimbelle narobe natude arme o wadude kartal mudum nina nadu fish individuel mudum fayoto karanti mudum ngada do legalisé e mbaawi wadude goto e dido talki dimi kale hala mudum jondi tam fedde durpa ne holiti wiide juingol talki mudum fa nata arme leedi amendi sarti mudum junnama kasem dum itama tati lewru novembre nabama fa sappo e didi lewru novembre ndu yel hayabe hewbe gondube wadde imadraji fa tawta mangal pat amen be ana heba juinde talki mu en kanyu en du on do communiquer goto holiti du wiide narobe nadde army leader amen di woni worbe be jogaki fe diplome goto ana wawe juinde talki mu en kanyu en du nokule de fuso wana to gendarme en to tawrede diplome def ko ay wajibi fa nata to fedde jurpane holiti wiide bande go o lewru novembre ndu ko yottoto yimbel juimbe kaytaji mu en falato gendarme en ujinaji chapan jeddi e didi temede jeddi chapan jetti e tati woni ko yobba yimbel juimbe talki mu en falato polisabe adad mu en uyna chapan nay protection civile ujinaji nogay
bernato bobo ton degol hakunde kambe njati ke kany nyebe be fa hande yo chadele nan no dun do taykama e le ben imadra ko kiyado amen ton isaka kulbali hebi tedun fosan wal sisi e sitasidibe
dewgal hakune rimbe kanye maccube wana hunde newina saatu to miyatu modibo dambele yo nyenyo kanko woni lamido gubal nyeybe to miyatu o holiti wire do yo sabe kawral jabbingal hakune mabbe non o beede hala wide kanko ka yawo landinaaki watule suka mako e dewgal gal rimbe
entre hakune dimo e maccdo koole wodi dungu sabe so nyenyo debbo hana husnede dimo so dum wadi hudum o biddo natto o wi'an babbi ko yo dimo ga indi ko nyenyo
Giriotana munkoro galle rimbe iwata o wi kanko kay miloji mako dum hana latade hunde tidne so bami fa bamondirobe horana yidondiri
une femme
dimo debbo goto wondi e nyenyo fa be hebidi biddo bi debbo on holliti kany hurtinte o nyenyo gorko be wadi dewgal nyolama handen son biddo holliti ana yidi mani sabe hudum watta so saloda
pourquoi dire non
samuel dambele yo jangino andando nedda kudu lycée public tomiato wonko o memi e hala majum
le fait de
was da wadda dewal hakkune gorko e dimo dum wa natare hunde ko dagi ma ko dagaki ngam misum lamdama torra fu wala hen sabi so ƴewi lawon dina kristiyan ko aslamako dina ko foli tam mi en fu en bibbe adama e hawano
dadam e dev
so arande dewgal hakkune rimbe kay maccube ana tidno sanne nyaloma hande o ka tiddala o fuddi buytaade nam holitiri wiide yimbel hewbe don ko ishaka kulibali hebani studio tamani yudo tominya
bangal yotrame dan verification hande memba na hala ben futungaaji di neldete jemaara na nyalla nudde do reseau ngaaji di denno ko buri hewde yo ben ima e ben yo futungaaji pineji denno yelane bedro famu do on andude ko woni pene ko wana pene bangal futu kanko farmar ko jogon ko ben kadi fastango alsisi
ko heewi le nyaloma hande o fotoji pamaadi na do mu'inaadi ana yiltinedo beme ande to dido fotoji peneji ko heewi mudum fu mu'inama na do pamama tam fa majjina yimbe na do fenana dum en haya tawede majjum fu wonko won do beme ande to bawdi latade sababu jewde so tawi dido fotoji pamaadi na do mu'inaadi yo ngonga na so pene le hakkune majji ana google tina ai na do invite odon bay bande dido fotoji mu'inaadi na do pamaadi joppom do dedo beme me ande dum yaltinana on foto ngaji kewdi goddi battido dido foto ngaji na du ko nande mudum dum way latal sababu e jodo modom andude so tawi ko yiltinte ko yon gonga na du so pene do beme ande to wom application ngaji goddi dum gondi to mbawdi latal sababu faabade on hakkune mudum ana loop kon mbawdo nawtarade kasando fa ando so tawi foto bama do yo pene na du yo huna ko muina odon bawi ewde neddo njuppudo tum foto o nyaloma mo yopi dum to o kany ko halta fewre e foto njoppa hore dum fu ana way latal sababu rende om iude kabaruji peneji na do kabaruji muinaadi fa majjina yimbe do beme ande to
bangal moddi kabaruji yontere jabbine de Musa ak Maha wonko hawruntin en kedana fastango sitasidibe
en fuddon kabar men yontere ko nari bangal nyawnde nyaw barango koyde di golleji mudu fudda le lamata kewde bamde wuddu leedni fatar baler leedni di golleji fu arandere mudu fudda ma le 3 newru novembre le commune neybo le genni bam ko do sugabe fotobe lebi cefade jo e jene fu heba ma pesa le raison kay sikaso kulkoro sego kay le genni bam ko le di golleji fana mudu yo fide dabreji hono nyaw bonango koyde ngom teminirte itali leedi malli kabarji men yontere ana nari kasin bangal talkuru wotru no fedde sendage holliti di lewru novembre hitan 2023 fadde no dirane conseil national de transition le no talkuru ben teutra lamman on tinno fi dabriji ne sare gorko natto sabe habde matchda ko yalle leedi malli horbe fadde sendage holliti ka e weltinga sanne cagganandi golleji batugon hadje bane adama ana honchina horo leedi malli en timminan kabarji men yontere ko nari bangal batu neybo nari dodo nyolman kad leji sainde leedi meden ko wadane alkam sare di lewru novembre hitan 2023 le genni bam ko do sesel cubado le batti kajon bogalan yo tarki meden kan hunako hollita fina tawa meden
saka man pamido katene kabaru jumi hande mission tan wasar dum tade yewtede sibtam ni do ben application mudo na hebe do bambal play store do sede yotre meden magazine hawal ni yewi hande do kabaru ben to rafito boje kany wulare den ko buri hewde le sa leddi dum do bum ben yaabi yede kadi do watudi jamar mali tayki wide wana sahal wana wuddu wana baleri ben wulare rafito boje ran tateji di fuf non dum do yata fi tagal kuteji de hawalu yelen bedro famu kedana ko fati yata hebane kedo do fostango adcc e statistib yu nyallejo
waita gol wakati jidi dum juha uba sanne na dum wula sanne kana wembini sanne yimbe no gombele sal fa yotole balere leedi amendin kedo dem yoga e bedo yimbe le joodi be le dido region ngaji ko sifi do hem elefana halaji kejabe amen gombele dido no kule
les pluies sont devenues
kamoji tobata watti joni sanne samoji dum tobo ana satta fa wadda bonalaji kasin du ana sugil amen sanne watti nukude wula sanne watti jangondu ana labbidi fantin weldo watti hannen to la menendo ansongo ana sugil amen sanne sabe samoji nukko lan fawala sedan samoji jang wadan jamman to menanga kay ala halidi me yatadi ana sugil amen sanne arano watti nungu kam ana waaw nyalude tobde wala ana toba ko noddete ciocio dum yata ke nyalona handen kasin watti dabbune non son wala mi hiite men iruwo do fu wala kasin
mais de nos jours il ne fait plus froid
dum ko yo sabi waytagol wakati onom non holitiri wiide dunki andano kabaruji bilide hawal dun adama sambusi sogo o monarde jamande waytan wordi yallana heba fewde e odo wakati
ce sont là entre
dum fu kuteji welta watti hunne fo wana tar sabe himne du jogala sun wana ledde tute fa heewa sa watti joni ledde ko heewi ana duppe sanne sabe defure nanal mudum arano so nedda na haaja defude ledde nay ma jeegon tan hedda defuru
borso de bois
waytagol wakati jidi don ko juhata so buuba sanne na du wula fa jabbito kuteje mudum ana wondi matere du sanne e do demal nom holitiri wiiden demobe yoga mabbe ka won dabereji di hebi yallan hembe fewre odo wakati nom dum worje juude kanko seku kulibali demo wala musigu
anga service technique bi
watti joni dabir ana wonde fiede ko nato sabe me hebbe wada awdi yawuni dum so wada ma ana nato sabe tettal lobbal hebbe ko nari bangal bonal laaji di poli kan gildi watta dabir ana wonde fiede yalla kosoni a hebbe ko nato sabe warda dum
yoron dum fiye 600
hewgol manaji di fa jabbito yo goto e sababuji waytagol wakati o non holitiri wede faham kanko adama sambusi sogo liwi mako habo fewre manaji di ana wawi lata sababu sakkade waytagol wakati o
scientifiquement ça
do holita ma jati wi manaji tippetede nanal mudun ana nato sabe wadda wulare sattune so non di hebnaka jogala kubba sattan sanne do leedni
le globe terrestre
beydaade demal waytagol wakati o don ko juhata so buuba na du wula sanne kutteje mudum ana mate sanne bangal cellal non holitiri mene dunke andal be kabaru manju do mi kaddata e magazine amen kale hala hawal mo fati yatara landini njie ko yontere warore